education. Ya kwe muzungu, ampegee, kuna mtu anakipaji chakuchekesha, aende akachekeshe. Mimtu mzima, anantishia nyau, eti kosa zikosa. Anasema tuachani, minka mwacha. Misha muvoni, tuana ni ganda ganda. Kalandizi kasawa, lintupia maganda. Mimtoto wa Mungu, ya natumia waganga. Kabla hajavuka mtu akatuka na mamba. Sisema spati baby, huyu na. Sisema spati mtoto mkali, huyu vip, nanchekesha. Halo. Ukifiga simu mizogoti, mizogoti. Ukituma meseji na funguwa na ujubua.
Ukifiga simu mizogoti, mizogoti. Ukituma meseji na funguwa na ujubua.
Usifige simu mizogoti, mizogoti. Nikona mjumba, chumba ni nasumbua.
Usifige simu mizogoti, mizogoti. Nikona mjumba, chumba ni nasumbua.
Misha muvoni Wana ni ganda ganda Kala ndizi kasawa Lintupia maganda Mimtoto wa Mungu Yana tumia waganda Kabla jafuka
Mayo mtu Tumaisinele Baby
Zinibande gijwani 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 Malololo Malololo Baby Upo kwenye moyo kwandani 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 Malololo Malololo
Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata. Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata.
Tunavyopendana wataachana wao oh. mpaka mwisho. Oh baby naomba niweke, baby naomba niweke ndani ya moyo wako daima. Wale wote wanaojifanya pweza wakutabiri penzi, mwaka huu tuwachinje, tunywe chuzi la kuongeza nguvu. Wale wote wambea ombea watie chumvi penzi, midomo tuwafumbe, tupendane waishiwe nguvu. Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu, kila si tunapopendana tumetachana.
Siku nikikumisi naitazama tu,
najua yo
halo. Kuna mwizi aliiba simu yangu, kashindwa kuiuza kairudisha. Unajua kwa nini? Mimi mjanja Kuna kibaka kapola tambo langu, kashindwa kuliuza kairudisha. Unajua kwa nini? Nimeweka password. Hasa unaogopa nini we? Unaogopa nini we? Hasa unaofia nini we? Unaofia? Baby I don't feel comfortable, 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 comfortable. Why you are not comfortable, 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 comfortable? Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Tunapendaga TikTok tupate na Karim like. Mina unashega bado boa. Hello.
I don't like it.
Tunapenda Snapchat tujabe vita.
Mina
unashega bado boa. Hello.
I don't like
baby,
it.
Baby aroti comfortable, 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 comfortable. Why you aroti comfortable, 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 comfortable. Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
So baby, tell me why you blue. What did you do to me, my boo? Oh baby, what a man can do. It's like you got a spell on me, my boo. Unaniweza, unanipatia wewe. Yani kwako sibweki koko, koko. Unaniweza, unanijulia wewe. And I'll leave you river. Yani kama dodo, 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 I'm ready to die for you. Dodo, dodo, for your love, I get high.
You know you're always on my mind. Wanna give you all my time. I fell for you and I didn't know why. Got me screaming oh my. What is wrong with me? I've never felt like this before. I need your company, don't be too far. I need you closer. When I call you come over, give me that sweet leg over. Hold me tight my lover, yeah. Love you even when the the sky is red, not blue. Girl, you're killing me, I'm calling for a truce. Playing no games, all I'm saying is the truth. Baby, baby, give it all to me.
For your love, I get high.
Give me love, baby. It's like a paradise. I said, can you pay out? Oh, you make you laugh to me. You got me like cocaine, I follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sun's all decent, you can go say, you might make you right, baby. Baby, oh, baby, oh, I swear you captured my soul. Wednesday, oh, sometimes I don't know how to shine. So many reasons why that it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing like time, girl. Get a good thing with some girl. Yeah. I need your time, baby. La 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 la.
Ele, kutoka, hello. Hakuna shida, kuna matata. Hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni. Tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngori, hakuna matatizo. Hata tukishinda njaa. Kwani si hayo wahusu. Kimpango wetu zaidi ya mina wewe hakuna. Ndo maana nikikosea unanisame, unanisame. Zaidi ya mina wewe hakuna. Ndo maana nikikosea nakusame. Kwa sababu tumetoka mbali, yeah. Baby oh, I swear you captured my soul. Mwenzi oh, sometimes I don't know how to show it. Misete, misete, misete yo. Yo ureba maso yanje naruma. Udahari sina sinzira. Your body on my, on my. Nika manjo ozi. Nataka unipejo. Oh nah. Come on, Josie, yeah, yeah.
So many reasons why it's so hard to say goodbye.
Just let me hold you all night. Hey, come on, Josie, you got me singing.
La, 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 la.
I need your time.
Chapa la kushoto na chapa la kulia simuachi Mungu. Usilete usera kwa msera. Misijawahi kushindwa. Ulinifanya vibaya ndo maana dua zangu zilifika kwa Mungu. Nacheka meno darazi na mbili yote nje. Ha ha ha. Najifungiaga chumbani nazomea. Oh, oh, oh. Nacheka meno darazi na mbili yote nje. Ha ha ha.
nimepata habari ex wangu anaumia. Siri so siri tena, nimefanikiwa kutoboa moyo wake na pini to. Moyo wake na pini to.
Kwa machozi yasiyofutika nilisurubika, nikapata stress za kutaka kufa. Si ulinidharau ulivyopata wadau, walivyopanda dau ukanitupa kaniona nyang'au. Sahivi mejipata umechacha umechuna unikome. Si ulikuwa kama Google unajua kila kitu, shajua haujui. Mwenzako nishajipata napewa mapasi ya pakome. Si ulikuwa kama Google unajua kila kitu, shajua haujui. Nacheka meno 32 yote inje. Najifungiaga chumbani nasomea. Nacheka meno 32 yote inje. Nimepata habari ex wangu anaumia. Lololo.
Siri so siri tena,
siri so siri tena.
Nimefanikiwa,
nimefanikiwa mimi
kutoboa moyo wake na pini
to.
Moyo wake na pini to.
Lelelelelelelele.
To.
Ay mama we, naona furaha, nasikia raha.
Shauri yake kutoka
kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa kaulimbo, sitaki acha kumtazama we. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby, baby wangu. Kwa wasioamini we ni wangu, niite mai, mai wangu. Hata ukiniposti caption andika sweetie, sweetie wako. Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi, mpenzi wangu.
Konde boy kome number one. Mwombe Mungu zima, tatizo la mapenzi kanituma mimi nikupe, nikupe. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo. Nikupe, nikupene. Mwoga kuchiti no rest, ya uongo ndo kabisa siwezi. Mlikiza mono tambani mwezi, na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika. No, mi nataka wajue kama unanipenda, niite baby, baby wangu. Na kama ukiniposti Snapchat, niite mai, mai wangu. Oh, one and only, my love, my sweet,
sweet wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we ona mtu.
Oh, yeah. Nashukuru nimejua kisa salio, kuja kwanza nitafute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi nikatafute hela. Singesema kisa he ndo inofanya nkosera. Singesema kisa he ndo inofanya nkosera. Nimeka naumiza ndonga almanos midate. Nimeka naumiza ndonga chupu chupu nipagawe. Mano siku kucha unanisifia, kukikucha unanichiti. Na tena mara kwa mara unaniambia kitu yangu ndo inafiti. Maraba natumiwa, video zako naliwa, mate kwenye ndinga. Maraba naambiwa unadangala kulenye umlo kukuza. Nikona shanga.
Nashukuru nimejua kisa salio, kuja kwanza nitafute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi nitafute hela.
Singesema kisa he ndo inofanya nkosera. Singesema kisa he ndo inofanya nkosera. Kwa ajili yako ni wewe ndo litaka ufute na mimi. Maneno yako yaliniaminisha na mimi nikajiamini.
Comfortability.
Vitendo vyako viliniaminisha, kumbe sio. Maraba natumiwa, video zako naliwa, mate kwenye ninga. Maraba naambiwa unadangala kulenye umlo kukuza.
Nikona shanga. Nashukuru nimejua kisa salio, kuja
chokoza nyota fute hela. Kumbe shida sina salio, acha basi mkata fute hela. Siunge sema kisa ye, nwe nafanya mkosera. Siunge sema kisa ye, nwe nafanya mkosera.
Nimeota eti dunia nzima tupo mimi na wewe tu, tu vitu vizuri vya dunia nzima vyetu mimi na wewe tu. Me and you my baby, baby tunaona sisi, sisi only you my baby, baby ndo unaniweza mimi, mimi ndo wana nikoradhi mimi nishinde nja, ila kama utakula mchumba ndo wana nikoradhi nichomeke na jua, wewe kama upo kivulini mchumba. You're my happiness,
you're my happiness,
you're my candle,
you're my candle,
you're my number one,
you're my number one,
you're my only one,
you're my
nobody. Baby, you know you're my best friend, my music, my melody. Yeah, nataka uwe na mimi, nacho ndicho utari. Ngufite iruhande ndatuje, you're the one to the infinity. Yeah, it's only you, ikasa sukasa, te amo, te amo. Only you, kashikwa na raha, nikikwa na oh mama. Run over you, niwebishi momora na oh mama. It's only you, asaisi ya nje. Nikiwa nawe I don't mind who's getting jealous. Walaike na nakupenda, deeper love time misi wezi enda. Baby, you're my happiness,
you're my happiness, you're my candle, you're my candle,
baby, you're my number one, you're my only one,
you're my only one.
It's been this so yeah, yeah, yeah.
Oh, oh, hello.
Kuna chagogota ukikiona zinami mjinga, kuna chabule ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usikojoe hapa onyo, faini milioni. Katoto kaifu mbili, bingo wakuhamisha, potea anahamisha nini? Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ugwabwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, otea kuvunja nini? Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Ii bandari zalama zalama zalama,
bandari zalama zalama zalama.
Oh bandari zalama zalama zalama,
bandari zalama zalama zalama.
Ii bandari zalama zalama zalama,
bandari zalama zalama zalama.
Ah oh, bandari zalama zalama zalama,
bandari zalama zalama zalama.
Dar es Salaam kila bebe kozingo kama tuna rinjilo
ukotemeke kila mtu mweupe. Wote kama wazungu, Dar es Salaam kila bebe na shepu. Ankali utavunja shingo, Dar es Salaam watoto wote wazuri. Take care. Oya shikamo, marahaba. Achana na yoyo kelele. Dar es Salaam heshima pesa. Katoto, katoto, kaifu mbili fanyeje. Bingo wako wa misha, potea na misha nini. Anamisha vyombo tukimaliza kula, kula ugwabwa. Katoto, kaifu mbili, kalitaka kuvunja, potea kuvunja nini. Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Ah, bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake wa tano. Nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, namba moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni mwangu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana, tushawana, ndo tushawana, ndo tushawana.
Kuzangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, ana yumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani akasema Zari? Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje?
Taka moyo wangu we
wake.
Watango sana, wakitani ya tutachana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye, sami tunaye.
Tushawana,
tushawana na yeye, sami tunaye.
Ndio tushawana.
Hakuna shido, mwenyezi unaona.
Tulikunywa sana jana ila leo tuko soba.
Soba, soba.
Agambe stress hizo. Sini nitukane jamaa zangu. Silewi nigombane na ndugu zangu. Sini nitukane jamaa zangu. Silewi nigombane na ndugu zangu. Ila kuna muda ndonga inazidi wagao.
Ndo maana ujipoze sisi.
Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi. Ndo maana leo tuko soba. Leo tuko soba. Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi. Ndo maana leo.
Fukuzwa kazi, nadai wakode, kufuja kwa pakacha. I'm so down, I'm funny nimechacha. Yani sina hela na mambo ya kulea, nasomesha mapacha. Oh, ah, narudi kwako nipoke, baraka zako sinchoke. Osinache nipote. Kuna muda ndonga inaziki wagao.
Ndo maana ujipoza sisi.
Sisi hapa sote sisi ndo zetu kwenda peponi.
Lakini leo tuko soba. Leo tuko soba. Sisi hapa sote ndo zetu kwenda peponi.
Story of my life so far. Fire con fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo jue yoni siku wa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpako kanawe miguu. Mama single mala, shule sijasoma, hila mtauli nifunza kupambana. Niko minamaza madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah, hatumkufuru Mungu, asa hivi nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, what a life, what a life, what a life. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, what a life, what a life, what a life.
Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Malu wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah, hatumkufuru Mungu, asa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
What a life, what a life, what a life. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. What a life, what a life, what a life.